Peters, the human I'm summer.
See you 91
Q Records. Come on, Tom Wees, man.
Kidaka na taka na pata na pata na choma na chupa na ruka ki. Kibaka kadata ka ruka ganguka ka choma na jiti ka bimba ti. Timbili la kaka na cheka ka chapa na binti ka wuka unguka. Abaki, 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 yesharo abaki. Abaki, 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 abaki. Kakuna katoka na ngozi kachana msamba kashono na nyuzi. Kaimba kabana na kuku kasusa mziki kabaki kinyozi.
Wawato wakati wanasema wanapata oma kimredada na mkonyeza na shagawa shalo menuna. Ona shalo wataki amenuna kazi mziki. Tena wato wataki kona amezi mziki. Ona shalo wataki amenuna kazi mziki. Tena wato wataki kona amezi mziki.
Nimechoka kuimba man. Nahitaji kulala man.
Chaya!
Yes man.
Wanna say more.